Justo. Natamani ni kupate baby, ili moyo wangu utulie. Kwa hivyo nawe unajua, baby, nitakukumbatia. Kumpata ni shida kwa kuwa, ni kama tamaza aleluya. Hata yeye naye anajua, mimi kwa ananizingua. Macho yake ya kijinsi, mimi huwa nazihisi. Mapenzi yake sio kiasi, zaila kama mnazi. Macho yake ya kijinsi, mimi huwa nazihisi. Mapenzi yake sio kiasi, zaila kama mnazi. Tumbota wapi hamuna wapi na ye ndiyo wangu. Kama nikuone baby nikuguse baby I love you. Baby nakupenda, baby nakutaka. Tumbota wapi hamuna wapi na ye ndiyo wangu.
Nimesaka sana ila nikupate wapi. Shawizi ata mama tena nikuone vipi. Nikupate wapi, nikuone vipi. Nikupate wapi, nikuone mama.
Nazihisi, nimekuwa nazihisi. Mapenzi yake sio kiasi, taila kama mnazi.
This lure, especially when me remember how me left to the door. Took a shoes and a suitcase next to the door, and the fight that you had make you fall on the floor. Baby, would you give me just a minute every time, baby, please? And I promise never make you cry again. I'm never gonna lay my hands on you, and I promise to make your day shine.